waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Guddiga la dagaalanka midab kala sooca ayaa sheegay in Pauline Hanson oo sanadka loo soo doortay inay fasax siinayso cunsuriyiinta inay falal kala sooc iyo gacanka hadala ku kacaan. Digniinta guddoomiyaha ayaa imanaysa kadib hadalka soo yeeray Ms. Hanson, khudba u eg tii ay jeedisay markii u horreysay ee baarlamaanka ay gasho 20 sano ka hor, markaas oo ay ka digtay in tiro aad u fara badan oo eeshiyaana ay dalkaas soo gelayaan. Ms. Hanson ayaa diinta Islaamka la xiriirisay argagixiso. Waxay kaloo ku baaqday in la mamnuuco niqaabka haweenka muslimiinta ay xirtaan. Waxay sidoo kale ku eedaysay masaajidada in wacdiyo nacayb ku salaysan laga jeediyo. Xisbigeeda One Nation ayaa sidoo kale wada qorshe ah in kaamerooyin lagu xiro masaajidada si loola dagaalamo argagixisada. Guddoomiyaha guddiga la dagaalanka midab kala sooca Dr. Sod Pomerson ayaa sheegay intani kicin karto mawjada nacayb ah, gaar ahaan marka la eego jawiga siyaasadeed ee caalamku hadda ku sugan yahay.
Consider what's happened in the United States with the rise of Donald Trump and the violence that has occurred at rallies. And we've seen as well reports of a spike.
Hala fiiriyo waxa ka dhacay Mareykanka iyo soo bixidii Donald Trump iyo rabshadaha ka dhacay goobaha uu ka qudbeynayay. Waxaan sidoo kale aragnay warar sheegaya in weerarada cunsuriyadda ah ay aad u kordheen markii UK ay u codaysay inay ka baxdo midowga Yurub, kuwaas oo dhan waa calaamado muujinaya inaan u baahannahay inaan ka taxadarno luqadaha aan isticmaalayno markaan siyaasadda ka doodayno. Ma doonayna inaan fariin u dirno cunsuriyiinta sababtoo ah waxaa dhici karta inay hadalkaas fikrad ka qaataan oo ay falal noocaas oo kale ka geystaan bulshadeenna dhexdeeda. Ms. Hanson iyo xisbigeeda ayaa la filayaa inay helaan hal ama laba senator, inkastoo ay saadaalisay iyadu inay heli karaan ilaa 6. Fikradaheeda adadag ayaa markiiba waxaa uga fogaaday qaar ka mid ah senatarada cusub ee lasoo doortay. Darren Hinch oo madax u ah Justice Party ahna senator cusub oo Victoria laga soo doortay ayaa ABC-da u sheegay inaysan ahayn wax uu sugitaankeeda ku faraxsan yahay suurtagalnimada inuu la shaqeeyo Pauline Hanson.
She's very pleasant, but what comes out of her mouth isn't that pleasant, and I don't agree with a lot of stuff she's talking about. I mean, some people do. I mean, she's talking about having, you know, having CCTV cameras.
Waa qof fiican ayuu yiri, laakiin waxa afkeeda ka soo baxa ma aha wax fiican. Kuma raacsani waxyaalaha badan ee ay ka hadlayso. Dad baase ku raacsan waxay ka hadlaysaa in kaamerooyin lagu xiro masaajidada. Waxaa la dhihi karaa ma lagu xiro kaamerooyin kaniisadaha Katoolika si looga ilaaliyo ragga caruurta faraxmeeya. Hadalkeedu ma aha, buu yiri, wax macna sameynaya. Dr. Sod Pomerson ayaa sheegay in waxa siyaasiyiintu yiraahdaan ay saameyn ku yeelanayaan falalka muwaadiniinta kale. Wuxuu sheegay in Ms. Hanson aysan garanayn dhaawaca ay geysan karto.
We should by all means have debate and discussion about matters of race, immigration and multiculturalism, but the manner in which we conduct that.
Waa wax saxa inaannu ka doodno kana wada hadalno arrimo badan sida midabka, soo galootinimada, dhaqamada kala duwan, laakiin qaabka aan uga doodayna ayaa muhiim ah. Waxaan ka filaynaa siyaasiyiinta inay qaabka bulshadu u wada hadasho iyagu hagaan. Shacab ahaanna waa inaannu noqono dad is ixtiraama. Waa inaannu doodaheenna ku salayna runta. Waxaan doonaynaa inaan sheegno in soo bixida Pauline Hanson inaysan ahayn arrin lagu qoslo. Markasta waxay ka soo muuqataa telefishinada, mana aha wax iska qosol oo keliya ah in dadkeenna qaar ay noqdaan kuwa lagu beegsado cunsuriyad iyo kala sooc. Kaysa Trad oo ka tirsan dalladda golayaasha muslimiinta Australia ayaa ku raacay in kelmadaha siyaasiyaddan reer Queensland uu meel dheer gaarayo. Wuxuu sheegay in waqti uu naga xigo inta dadka qaar hadalkeeda ay ficil u bedelayaan.
Unfortunately, it is very likely that these comments might lead some people to commit a race-based attack or against Muslims or Asians.
Nasiib darro, waxay u badan tahay in hadalkeedu dhaliyo in dad ay weeraro midab ku salaysan ku qaadaan muslimiinta ama dadka eeshiyaanka ah. Pauline Hanson ayaana ka mas'uula. Ma ogi sharcigu inuu u arko inay mas'uuliyadu ka tahay yeyn kale,
laakiin hadalkeeda shaki la'aan wuxuu abuurayaa in qaar ka mid ah bulshadu faldambiyeed ku kacaan, kaasoo lagu beegsado ama haweenka muslimiinta ama dhalinyaro muslimiina. Murankan ka sokow gudoomiyaha guddiga la dagaalanka midabka la sooca ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in aragtida Miss Hansen uu yahay mid ka turjumaya bulsho weynta Australia. Laakiin Dr. Sod Pomasan ayaa sheegay inaysan aragtideeda bedelayn.
The vast majority of Australians in fact believe multiculturalism is good for the country. The vast majority are relaxed and comfortable about having a national identity that accommodates.
Aqlabiyadda shacabka Australia runtii waxay aaminsan yihiin in dhaqamada kala duwan uu u fiican yahay waddanka. Intooda badan waxay ku qanacsan yihiin inay leeyihiin hayb qaran oo dhaqamo kala duwan leh. Wax kasta waa in laga doodo haddii dalku dimuqraadi yahay, laakiin waa inaysan jirin marmarsiinyo loo sameeyo cunsurinimo iyo ajnabi nacayb. Miss Hansen 20 sano ayay siyaasadda ku soo jirtay, waxa ay aaminsan tahayna iskama ay bedelin, laakiin Australia hore ayay uga socotay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.